imibongo kuye kulo igama lenkosi yethu ngenxenye benkulu yokuba singaba lapha namhla sihlanganile phambi kobuso boThixo ophilileyo. Sisazi kakuhle ukuba uya kuthetha nathi nangaphezulu kokuba uya kuzalisekisa kuthi oko akuthethileyo wakuthembisa. Ukuba siyakholwa uba inkosi ikhona singabalela kuyo yonke into.
Wherever he was present,
nokuba kuphi apho akhoyo khona into eyenzekayo abangaboniyo bayabona, iziqhwala ziyahamba, amaqhenqa ayaphiliswa, aboni bayaxolelwa, babotshelweyo bayakhululwa. Apho inkosi ikhoyo uyazityhila. Lukholo lwethu olushukumisa ingalo kaThixo. Abo bangalindelanga nto abayikwathuka emva kwexesha xa bengafumani nto. UThixo unawo konke uyakukhupha, kodwa kuphela kwikholwa oko akufunayo noko athe wakwamkela ngokholo kuba yinyaniso. Dlulisa esithi sifuna uba nobudlelwane noThixo sonke kuyo yonke le mihlangano. Asifuni uba nolwazi njengemfundiso, sifuna uba nobudlelwane noThixo. Sihlangene phambi kobuso bakhe egameni lakhe njengoba bekufundiwe. Siyancancazela elizwini lakhe. Ilizwi loThixo wethu lingcwele njengoba uThixo engcwele, lingunaphakade njengoba uThixo enginaphakade. Ukuba sinika imbeko enye elizwini lakhe nakuye, izinto ezinkulu ziyakwenzeka. Kumele sive ilizwi lakhe njengongathi ume phambi kwethu njengomntu esixelela, njengoba ngoku sifunda kwisibhalo esingcwele. Ithuba la mava amiswayo noThixo kuya kwenzeka. Yanga uThixo angenza inceba. Endaweni yam ndithanda ukwamkela wonke umntu ngokufudumeleyo. Andicingi uba ukhona ovuya ngaphezu koko kwenzekayo kwiminyaka edlulileyo, kwiveki neentsuku ngaphezu kwendlela endiyo. Andinguwo omnye wabo awubabonakala ebusweni, kodwa entliziyweni yam ndiziva ndinovuyo. Se ixesha lifikele esiphelweni ngokungqaleko, hayi esiphelweni kodwa ithuba lokugqibela la maxesha esiphelo. Xa siqhubeka kule mihlangano ndazi kum kuya kundenzela uba kulungile. Ndiyakholwa nakuthi sonke ukuba singanokubala nje noThixo wethu ubala okungenakulibaleka, ngoba kungenzeka kuthi ukuba sibeke yonke into kwezibhalo, siqaphele imiqondiso yexesha nasekuzalisekeni kwawo nento ayithethayo, kukunjalo sibe singenawo mava ako okuthi kwa sithembisileyo. Kule ndawo eli gama lithi ivangeli epheleleyo inikwe imbeko. Ivangeli epheleleyo ibandakanya lonke ilizwi likaThixo. Kwaye sifuna uba ngabantu bevangeli epheleleyo. Xa umzana uRuth ethe khona abantu bakhona uThixo, kwaza ingcinga kum uba kukhona nabantu abafuna uba nayo yonke into uThixo ayinikayo. Kwaye uThixo uphila phakathi kwethu, ngoku sifuna uba nayo yonke into uThixo anako ukunika yona. Oko kungaphezulu kakhulu, ndiqinisekile ukuba sisawusuka apha sisikelelekile. Kwakhona ndifuna ukubonakalisa ukuba sonke sinovuyo olukhulu malunga namasango avulwayo. Inkosi iyaphakamisa igumkani iphinde isisuse. Ngokunjalo kakhulu kwixesha lesiphelo kuzo zonke izinto izibeka kwindawo yazo, kwindawo kwiimfihlo zesiprofetho. Singene elizwini lokutshayelela, ilizwi lokuzipila. Ixesha lihamba kakhulu, esiyawuba nenkonzo ngomso ngentseni yangomso ngentsumbi yeshumi ngecala ngokuhlwa ngecala emva kwentsimbi yesixhenxe naphakathi emini ngecala emva kwentsimbi yesibini sihambe sonke sinomthandazo sifunde kwindumiso 95:6-9. Indumiso ziyintsikelelo ekhethekileyo kuthi sonke, bonakalisa oko sifuna ukutsho ukuba siziva njani. Indumiso 95:6-9. Izani masiqubuthe siguqe sithobe phambi koYehova umenzi wethu.
For he is our God.
Ngokuba unguThixo wethu yena, thina ke singabantu bokwalusa nguye nezimvu zesandla sakhe. Namhla ukuba ninokuliva izwi lakhe, namhla ukuba ninokuliva ilizwi lakhe, musani ukuyenza lukhuni intliziyo yenu njengaseMeriba nangemini yaseMasa entlango, oko bandilingayo oyihlo bendicikita bewubona umsebenzi wam. Zintanda, isibhalo esingcwele sithi ngoku singabantwana bathixo, akukabonakali ke into esiya kuba yiyo. Kulolo hlobo kanye kubhale uKorinti, lo ubalekayo makabaleke ngokulungileyo kungenjalo akayi kuthweso, hayi xa kuluqala ukholo lwethu, kodwa lo onyamezela kude kube sekupheleyo. Nabani na ubambe ukholo kwade kwasekufeni, wahamba indlela yonke nenkosi kude kube sekupheleni, uya kuthweswa. Kwaye ndifuna uba phakathi kwabo abo bangashumayeli kubabiziweyo kuphela, hayi kwabenyulwa, abo baxolelwe nguThixo ukuba bamkholwe ukuze bamkhonze bamlandele ngako onke oku ngentliziyo yabo. Ndifuna uba phakathi kwabo bangashumayeli nje inyaniso yokuzikhukhumalisa. Kodwa njengokuba uPawulo sesitsho, icebo likaThixo lingcwele. Sazi uba alikho igazi eligazi ngaphandle kwakhe, kwaye akho mphefumlo, akukho gazi elinakubekwa kuye, kwaye akukho mphefumlo wakubalelwa kuye, ngoba ushumayele lonke icebo likaThixo. Akasifihlelanga nto kulo icebo likaThixo. Lonke ilizwi lilizwi likaThixo. Siyakholwa zonke izibhalo ezingcwele usuka kuqweqwe ya kuqweqwe. Ndikhumbula ubungqina bendoda entsundu phaa e-USA eyayingakwazi ukufunda nokubhala, kodwa isoloko iphethe iBhayibhile yayo. Umphathi ehlekisa ngayo esithi, awukwazi ufunda mhlekazi, uthetho loku nebhayibhile kuwe. USam wathi, ndiyakholwa oko kubhaliweyo kuyo. Wambuza wathi, wathi andikholwa kuphela oko kusebhayibhileni, ndikholwa noko kubhale eqweqweni izibhalo ezingcwele. Siyavuya kuThixo uba sinikwe unxulumano naye nelizwi lakhe. Kwasetshile umzana uRusi kabini okanye kathathu, izulu nomhlaba liyakudlula kodwa ilizwi likaThixo aliyikudlula. Xa ndandizobhala incwadi yokuqala ejikelezayo iminyaka 830 ngaphambili, xa sasingabantu abalishumi elinabini sigoqe amadolo ethu sinikela yonke into eyayisenzeka enkosini. Kodwa incwadi yokuqala ejikelezayo xa umela ijikeleziwe, ndandijonge nombuzo uba isisihloko esinjani. Uyabona ilizwi leza kum, ilizwi likaThixo lime ngonaphakade. Ndiyavuya kuThixo uba sinikwe ilizwi nophawu nolwazi olukhulu. Oko ayibo bukroti bethu kodwa lubaba lukaThixo. Njengoba ndifunde lo mqolo namhlanje kum, Undumiso 95, ndiye ndacinga uba ingaba njani ukuba singathi sisenze oku ngenye imini. Izani sinqule siguqe, uba siguqe nyhani phambi koThixo namandla onke, ngomoya nangomphefumlo nangomzimba, sizinikele phambi kwakhe ukuze asixolele phambi koThixo ongcwele othe wanenxeba kuthi wasamkela wasenza onyana neentombi zikaThixo. Ndizibuza umbuzo uba kunokubonakala njani uba sonke ngaphandle kwembeko sithi sonke sikhokelwe ngumoya kaThixo, siguqile sidumisa, siguqa amadolo ethu phambi koThixo umdali wethu. Kuze umqolo olandelayo isizathu sesi, kuba enguThixo wethu, hayi nje uThixo kodwa uThixo wam, hayi nje umhlengi kodwa umhlanguli wam, uThixo omazi ngamava, hayi uThixo omva ngengcinga kodwa Thixo omazi ngamava, ngoba enguThixo wethu. Thina singabantu bokwaluswa nguye, izimvu zesandla sakhe. Kathathu uPetros wayekhanyela inkosi, kathathu Inkosi yamxelela.
My sheep.
Yondla izimvu zami.
My lambs.
Ye yondla.
We are here.
Izimvu zami, igusha zami.
Silapha
ukuba sizodibanisa abantu bathixo nelizwi likaThixo. Kuba akaphili ngasonga sodwa umntu kodwa ngalonke ilizwi eliphuma emlonyeni kaThixo. Emva koko noba intuthuzelo injani namhla xa nithe naliva ilizwi lakhe pha kundumiso 95 uziva ngolunye uhlobo uDavide uThixo wayenyanyiswe ngabantu bakhe abo abahlangulileyo wabahlangula wabanyula wabakhupha kutheni ngokuba iintliziyo zabo zemka zaphambuka zange baziqaphela iindlela zikaThixo
bali
kuverse 10 kwindlela indawo yokugqibela ngabantu abantliziyo zingendawo bazazi iindlela zam bona babehamba besityimana kukorinto yokuqala chapter 10 babesityimana besela abantu bakaThixo
and wanted to know nothing of the ways of the Lord.
Omnye kanti akazi nanto ngendlela zenkosi. Ngaba kuyadibanoko. Ngaba iyalandelana kakuhle. Andiqondi.
Now we, as the people of God,
ngoku thina, njengabantu bathixo bomnqophiso omtsha, mele sizibuze umbuzo.
Do we want to know his ways?
Siyafuna uzazi indlela zakhe. Hayi kuphela uzazi, kodwa sihambe kuso. Ingaba siyafuna ukuqaphela oka kwenzayo namhla kuthenjisiwe namhla kwaye kuza ekupheleliswei siyazi ukuba yayingengaba abakhutshwayo nabo bangena elizweni laseKanaani kuphela uJoshua noKalebi isukula nesitsha esizelwe endleleni bangena ezweni lesithembiso amava amakhulu esinawo noThixo akuncedi ngaphandle ngokuba kusisondeze ngakumbi kuThixo yonke into oko uThixo akusebenzayo ebomini bethu esisondeza ngakumbi kuye esithoba ngakumbi phantsi kwesandla sakhe kuba umntu ucinga ukuba intsikelo evela kuThixo imenza uba benekratshi okanye ngenza into kuloo nto akadibani noThixo lo odibana nenkosi uzawuvalisa njengopetros athi andifanelanga noba ungathi uze phantsi kophahla lam isayi uye wavakalisa uba ndiyindoda engahlambulukanga ndihlala phakathi kwabantu abanemilomo engagqibelelanga engcolileyo siyambulela uThixo athe wanenceba kuthi ukuba kakhokelwanga kuphela ndenze izikhumbuzo ezine kum enye ithi Thixo sincede abahlanguliweyo ukuqaphela ukuhlangula njengoba kwenzeka emnqamlezweni eCalvary ukuba abahlengiweyo bangamkela ukuhlengwa kwabo okuyinyaniso nakuko konke oko kukuko eCalvary samkela ubomi obuvela kuThixo awu bahlanguliweyo bafumana intlangulo bantu bakwaSirayeli xa babephila ngaphandle bebotshelelwa ngaphakathi ngaphandle kulungile ngaphakathi akunjalo yanguThixo asinceda njengabanyulwa bakhe uba ukuhlangulwa ngaphakathi konke okusigcine umva ekumkhonzeni.
Yanga
uThixo anika usindiso kwabasindisiweyo, anika impiliso kwabo sele bephilisiwe. Ecalvary, mele bonke inkosi icala lavulwa, wakrazula icala, yakhala inkosi yathi kugqityiwe. Akathanga kuya kugqitywa, hayi, wakhala wathi kugqityiwe. Umdiyadiya etempileni wakrazuka, amatye aqhekeka. Kwakugqityiwe yonke inkosi nabantu noluntu baye baxolelaniswa noThixo. YanguThixo anika inceba kubahlwenguliweyo, usindiso kwabasindiswayo, impiliso kwabaphilileyo. Yanga uThixo angenza uba siqaphele oko sikwamkeleyo. Yanga angakwenza kube yinyaniso, kube nokungqineka. Kunjalo akubhalwanga nje kuphela kuba asicingi njengako, ebantwini asivalisi nje ngokuvakalisa, kodwa kwizibhalo ezingcwele ukuze zibe ngamava ayinyaniso. Kubani okwabona kule mihla ukuba kumele sehle sibe kule ndawo? UThixo uthethile kwaye ngokuqinisekileyo imihlangano yakhe, kwemihlanganweni yakhe uyawuthetha nathi sibe namava naye, ngoba oku kubalulekile ukuba sibe ntliziyonye, sibe mphefumlomo, ukuba sinxulunyaniswe sonke njengabantu ntwana bathixo. Nonke niyazi kusopolitiki yonke into kuthethwa ngeEurope enkulu, indlu yaseEurope, undlu nkulu waseEurope. Umzana uRusi ufunde isibhalo esiku-Isaya kuba niyakundakhela indlu enjani na? Izulu throne yam, umhlaba sisihlalo seenyawo zam. Yindlu enjani eniyakundakhela mna? Hayi undlu nkulu yaseEurope, indlu kaThixo, ibandla likaThixo. Kuba khona cinga uYohane 14 khona bathi endlini kabawo zininzi iindawo zokuhlala. Kuba bekungenjalo ngendani ixelayo, kodwa kunjalo. Amen, kunjalo. Endlini kabawo zininzi iindawo zokuhlala, andiyinyuki ndiyolungisela indawo. Ndifuna ufunda Isaiah 66. Apho kunjalo ithetha ngalo ndlu yomthandazo xolo. Isaiah 56 uverse 7, indawo yesibini, indawo yokugqibela kuverse 7.
Shall be called an house of prayer for all people. When we think about the fact that we come from many different nations,
from people, kuba indlu yam iya kuba yindlu, kuya kuthiwa yindlu yokuthandaza ezizweni zonke. Yawuba yindlu yomthandazo kwizizwe zonke. Emva kokusindiswa loThixo wethu alwenzelwanga abantu abanye, kodwa abantu bonke, iilwimi nezizwe, apho abantu bathixo bathatyathwa bakhutshwa ukuba basindiswe. Ibandla lenkosi liyabiza uba liphume, ingaba makube kanti lihlelo okanye sisizwe, lilungu eliphilileyo. Indlu yam iya kubizwa uba yindlu yomthandazo. Omnye angacula ashumayele endlini yomthandazo. Omnye avale isixilongo, omnye angadlala. Kodwa iyona nto endlini kaThixo yeyokuba sidinga inkosi emthandazweni. Ukuze si mvumele uba athethe nathi ngelizwi lakhe. Uba sithethe naye ngomthandazo. Indlu yam iya kubizwa uba yindlu yomthandazo. Abantu kuzizwe zonke, kuzizwe zonke iilwimi, abantu inkosi ihlanganisa abantu bayo. KuMathewu 21 sixelelwe, sixelwe into engaqhelekanga. KuMathewu 21 inkosi kwakumele icoce, kubhaliwe apha Matthew 21 Verse 12.
And Jesus went into the temple of God and cast out all the
wangena uYesu etempileni kaThixo wabakhupha bonke ababe thengisa nababethenga etempileni, wazibhukuqa itafile zabananisi bemali nezihlalo zabathengisa ngamahobe. Athi kubo, kubhaliwe kwathiwa, indlu yam iya kubizwa ukuba yindlu yokuthandaza, ke nina niyenze umqolombo wezihange. Ibandla likaThixo ophilileyo liyazi indawo yokuzibonakalisa koThixo senyangweni emhlabeni. Njengoba sekuthethi uba uThixo ungumdali, ungqinela amandla akhe emhlabeni wonke. Sibuyise yonke into ekwenzekeni ekubonakaleni ngaye uThixo. Kodwa kwakukunye ukuzibonakalisa kukaThixo emhlabeni kwakungoYesu Kristu inkosi yethu, yena uEmmanuel, uThixo unathi. Ibandla linye elikaThixo ophilileyo elinkosi yethu yathi, ndiyakulakha ibandla lam namasango labafileyo akayi kuloyisa. Inkosi ayinamabandla amayihawu 100 amaninzi, inebandla elinye elo ungeza usuka kumawaka, kodwa kumele uzalwe kuko. Awunakunxulumana nje, kodwa kumele uzalwe ebukumkanini bukaThixo. Ngaphandle kokuba umntu azalwe ukutsha akanakubona ubukumkani bukaThixo. Inkosi idibanisa endlini yakhe, wajika. Sinye isibhalo sithi ukuba kuba wacoca endlini yakhe, wababetha abo babethengisa phaya. Inkosi kuphela. Asinalungelo lokohlwaya. Ilizwi lithi inkosi ithi, lo inkosi imthandayo iyamqeqesha imohlwaya. Hayi wena, hayi mna, iyakuhlwaya omnye, kodwa lo osithandayo uyasohlwaya, asiqeqeshe. Litsho ilizwi, wonke unyana amthandayo umamkeleyo. Indlu yam iya kubiza uba yindlu yomthandazo. Yanga ibandla likaThixo ophilileyo lingaba yindlu yomthandazo. Ibandla lithe ngokukholo lamkela okuvela kuThixo okwakuthembisileyo elizwini lakhe, noko kuthe kwavakaliswa.
What has become of the church?
Kuye kwaba yintoni kwebandla?
We look into church history.
Sijonga kwimbali yebandla kakhulu.
Into the dark ages.
Kwizigaba zobumnyama. Phantse yonke into yatshatyaliswa.
No longer burned as it did in the early church.
Imvana Thixo yayingasatshiswa nje uba kwakusenziwa.
And we believe.
Siyakholwa. Kuba imvana
like the beginning.
Iyafana nesiphelo. isiphelo siya kufana nesiqalo. Ndiqinisekile koko. Kumele kube lo hlobo. Akunoba enye indlela. Uyesu Kristu unguye. Izolo namhlanje naphakade. Njengoba aqinisekisile ilizwi lakhe usukela ekuqaleni. Aba ukwenza kude kube sekupheleni. Akukho okundihluphayo. Uya kusinika ingxenye ephindiweyo. Sidinga ukuba sikholwe, sidinga uba sigcwaliswe, sixhotyiswe ngamandla avela phezulu. Ngokubhaliwe, lindani eYerusalema nide lifike, nide nigcwaliswe ngamandla avela phezulu. Hayi ngaphambili, ngoko niya kuba ngamangqina am, hayi kuphela amangqina. UThixo kunjalo uyangqinela oko kuthe kwangqinelwa lilizwi. UThixo uqinisekisile ilizwi lakhe ngemiqondiso nezimanga ezikhulu. Zintando, ukuba sifuna uba libandla levangeli epheleleyo yangamandla kaThixo libonakaliswe ngokugqibeleyo apho levangeli ingcwele kaYesu Kristu ivakaliswayo, kumele ukuba size sikholwe. Ukuba kungenzeki, masingayikhubekisi inkosi ngokungakholwa kwethu, kodwa simkholwe. Nonke niyazi lo ungamkholwayo umenza igxoki. Ukuba uthathe into elizwini lakhe, umzekelo, ukuba nina ningabasemhlabeni ninike izipho ezilungileyo kubantwana benu, kubeke lapho uba usemazulwini ukupha bakhe. Thixo, unika bonke abaza kuye bakucela aba nomnqweno wakho oko. UYesu wakucoca konke, wakucoca phandle, namhla ufuna ukucoca ngaphakathi, ufuna ufikele entliziyweni zethu, akuhlambulule ngokwezibhalo kuze lo ahlambulukileyo ahlambuluke ngaphezulu. Ngokunjalo uba uyabangcwalisa njengoba sesikweli xesha, ixesha ingathi zalibekho ngaphambili. UYeremiya chapter 7 ilizwi elingasikhokela ekungcwalisweni, ekuhlanjweni. Konke kumele sazi uba kungantoni. UYeremiya chapter 7 uverse 1.
The word that came to Jeremiah from the Lord, saying, stand in the gate of the Lord's house.
Ilizwi elafikayo kuYeremiya lalisithi, yima esangweni lendlu kaYehova umemeze khona eli lizwi uthi, liveni ilizwi likaYehova nonke mayuda angenayo ngala masango ukuba nimnqule uYehova. Uthixo uthi, indlu yam iya kubizwa uba indlu yomthandazo, kodwa abo bazokuthandaza mabalive ilizwi lenkosi. Abazange uthandaza ecaleni koThixo kumele ukuba babe sebukhoneni bukaThixo, balithabathe ilizwi lakhe, balithabathele ezintliziyweni. Bangaphi abathandazayo beshumayele ecaleni koThixo? Masiqaphele kuba inkosi ingathetha ngokungqalileyo kuthi ngelizwi layo, kwaye kuba imithandazo yethu thina esithi singene kula masango, imithandazo wethu uyakufikela etronini yakhe. Uyawuthi ngenyaniso asikelele ngokungena kubonakala. Umqolo wesithathu, kutsho uYehova wemikhosi, uThixo waseRayeli, ukuthi zilungiseni iindlela zenu nezenzo zenu ukuze ndinibeke kule ndawo. Musani ukukholosa ngamazwi obuxoki okuthi yitempile kaYehova, yitempile kaYehova, yitempile kaYehova yona leyo. Omnye angatsho, angatsho kathathu ngexesha elinye, libandla lenkosi eli yayitempile le, kulungile kodwa ilizwi lenkosi ukuba itempile yenkosi kuba sinjalo kumele kube khona ilihlo lokuyihlambulula. Thina awumelanga sicinga uba le itempile yenkosi, sithi kulungile ukuba nilungisa kakuhle iindlela zenu nezenzo ngokuqapheleyo, mbe nokugwebela phakathi komntu nomakhelwane wakhe, ukuba kuba kathethi kuphela, uthetha ngokuphela ngokungaziwayo, kongenamama nobunzima, kuba igazi lakhe laphalela wonke umntu. Ngoku ndiya kunenza ukuba nihlale ebukhoneni bakhe kumhlaba endathembisa ukunika ubawo wenu khona phakade. UThixo ubeka iimeko ezithile esingenokuwela ngapha kwazo. Akathemba wonke umntu abahlengiweyo uba kudibana nenkosi. Ufuna abantu bakholwe kuye, bakholwe kuye. Noba ngenye ixesha kulalapha naphaya xa befunda, kodwa iintliziyo zidibene nenkosi. Yayimeko yabantu bakaSirayeli ukuba babethi ngentliziyo, babengahambi kuphela ngeenyawo zawo. Ufuna abantu abanxulumene naye ngentliziyo, nokuba bakhubeka phaa ngeenyawo nokuba kuphaya, kodwa intliziyo ibe inxulumene naye njengabantu bakwaSirayeli. Babelahleka ngentliziyo kodwa ngeenyawo babehamba okulungileyo, kodwa intliziyo babemkile kuThixo. Ngenyaniso njengoba kuthenjisiwe, uya kusinika intliziyo entsha nomoya omtsha, ubomi obutsha kuThixo, ithembe elitsha, uvuyo olutsha, amava amatsha noThixo. Sele kulo mhlanga nokuqala esithi sizihlole ku, sithi sibe namava noThixo. Qolo esibhozo ithi, yini yabonani nikholosa ngamazwi obuxoki angancediyo? Yini niyeba nithe nirhexeze nifunge ngobuxoki, niqhumisele kubhali nilandele Thixo bambi eningabaziyo? Nize ke nime phambi kwam kule ndlu ibizwa ngegama lam, nithi sihlangulwe. Eli lizwi likaThixo. Uyakufumana? Uyakuqonda? UThixo uvumela zonke izizwe zenze ngokwendlela yazo oko zikufunayo, kodwa yabantu bakhe, abantu bathixo mele bahambe kwindlela yobuThixo ukuze bafikele kuThixo. UThixo akazibizanga zonke ezinye izizwe baziphendule, kodwa abantu bakhe ubalulamele kakuhle abantu bakhe. Xa sicinga ngoku ngomnqophiso omtsha okwenzeka eGolgotha, koku sikhala kakhulu njengoPetros uba akukho ngegolide, akukho ngesilivere, kodwa kungegazi elihlele ingcwele lemvana sihlanguliwe. Inkosi iyalinonelela ibandla layo, ifuna ukwakha indlu yayo, ifuna ukugcwalisa ubuqaqawulo bayo kuze uThixo aviwe, umntu abe namava naye. Ngoko wakha ibandla uba azitshile kulo. Abantu baza phambi kobuso bukaThixo kwindlu ethwala igama lakhe, bathi sisinsiwe. Ngoku nasi isikhalimelo, nini na ukuba nenze zonke ezi zinto ukuze nenze la masikizi onke, sihlanguliwe, senziwa batsha ngentliziyo, njengoba kubhaliwe ucacileyo kuEfese chapter 4. Efese chapter 4 abit uverse 22,
concerning the former conversation, the old man, which is corrupt according to the deceitful lust.
Yokuba nithi ngakwihambo yangaphambili nimlahle umntu omdala onakaliswayo ngokweenkanuko zokukulukuhla, nihlaziwe ke kuwo umoya wengqiqo yenu, nimambathe umntu omtsha othe ngokukaThixo wadalelwa ebulungiseni nasebungcweleni benyaniso. Njengoba sasi ngowomhlaba ngokuAdam, Adam wokuqala, ngoku singabomoya ngokuAdam, ngokokaAdam wesibini uYesu, uYesu. Ngoku sizalwe ukutsha singoonyana neentombi zikaThixo ukuba sikhonze iNkosi apha, sibe khona. Yaqhubeka kuverse 11 kuYeremiya,
which is called by my name, become a den of robbers in your eyes.
Jeremiah 7.
Behold, even I have seen it, saith the Lord. Beloved, we believe with all our heart.
Ku chapter 7, verse 10. Nize ke nime phambi kwam kule ndlu ibizwa ngegama lam nithi sihlangule. Zintanda, umoya kaThixo uyalinonelela ibandla. UThixo nguThixo ongcwele, ufuna wena nam ngokugqibeleleyo, ufuna ukwenza umsebenzi wakhe kuthi nangaphakathi kuthi, ukuze asisikelele, asenze intsikelelo.
When such words are read,
amazwi anjalo afundiwe, ayikho kusibeka phantsi, kodwa usibonisa indlela yokuphuma xa singenathemba. INkosi yethu indlela, inyaniso, ibubomi, apho wena nam singaboni indlela pha wenza indlela yena uba uThixo wenza indlela intlango, uThixo wenza indlela ngamanzi, uThixo wenza indlela ebantwini bakhe. Ukutshilo noba nihambe emanzini akayi kunitshonisa. Kukangabi sizifumana sikwimeko ebomini apho singena kubona ndlela, sijonge emva koko sithi iNkosi soloko yathembeka, soloko yaba nendlela kuthi. Kukangaphi singenancedo, singenamncedi, iNkosi yasinceda kuzo zonke izinto. Ngoku iya kwenza kanjalo side sisuke ekholweni sibese sekubonweni, side sithi siselukholweni sifikele ekubonweni. Ngumhla lo iNkosi ewenzileyo ukuba iNkosi ithethe nathi, umhla esithi sibe namava noThixo. ndiya kunixelela. Asilandelanga zintsomi zabuqhinga, kodwa ilizwe liyinyaniso kaThixo. Eli lizwi alisikhokelanga uba siphambuke. Eli lizwi lisibuyise kuThixo. Simazile, saziwa nguye. Sazi uba lo wenze isithembiso uya kusisalisekisa. Thanda ufunde elinye ilizwi kuTimoteyo kuqala chapter 3 ukugxininisa le ngcinga yendlu kaThixo, ukutsho ibandla. Timoteyo kuqala chapter
3:14-15.
Ezi zinto ndizibhala kuwe ndithembe ukuba ndiya kuza kuwe kamsinya. Ukuba ke ndithe ndalibala ndikubhalela ukuze wazi ukuba kumelwe kukuthiwani na ukuhanjwa endlini kaThixo, yona ilibandla likaThixo ophilileyo, intsika nesiseko sayo inyaniso. Indlu kaThixo, ibandla likaThixo, izulu itrone yam, umhlaba sisihlalo senyawo zam. Yindlu enjani na eniya kundakhela yona? Asidingi uba simakhele indlu, nguye owakha ibandla lakhe, kwaye singamatye aphilileyo kwesi sakhiwo sobuThixo. Yena ulilitye lembembo sakhelwe phezu kwakhe kumoya, ukuba sizisa amadini ayinyaniswa amkelekileyo. Imilebe yethu idumisa igama lakhe. Sizele loo nto apho kule ndawo uba sakhiwe. Xa sifunda Efese chapter 4 verse 11 pha ithi pha uThixo ubeke ulungiselo ebandleni ukuba kwakheke, hayi kuba kuchithachithwa, ukuba kwakheke. KumaHebhere 3 umpostile kwakhona uyagxinisa uba uKristu iNkosi yethu ithembekile kwindlu yayo. Uyagxinisa ukunjalo ukuba niyindlu yakhe. Ndicela niqaphele kakuhle ngokwepolitiki, soloko imalunga neligama lithi indlu yaseYurophu. Masiqaphele kuba ukukhula kwepolitiki nokomoya enye yahlukile kwenye. Kubukumkani bukaThixo ayikho malunga nendlu yaseYurophu, kumalunga nebandla likaThixo ophilileyo, malunga nendlu kaThixo le ekumele yakhiwe kwakhona ukuze iNkosi ize kwabayo balungileyo. Njengosopolitiki badlala indima yabo, ngokunjalo iibhoda ziwe, onke amasango avuleke. Ngokunjalo yanga thina njengabantu bathixo siqaphele ayilo xesha uba nabani enze okunjalo kukokomoya. Oko lixesha eli apho wonke umntu kumele ayeke ukwenza into yakhe ukuze uThixo enze oko akumisele ukwenza. Xa ndicinga ukuba zingaphi izakhiwo ezikhoyo, wonke umntu uzakhela into yakhe, andinalo ixesha lakho oko, kwaye ndifuna abanye ukuba bachithe amaxesha abo koko. Kodwa kuloo hlobo wonke umntu wenza into yakhe ngendlela athanda ngayo. Masikiye koko, sinike iNkosi ithuba ukuba akhe ibandla lakhe njengoba wathembisa, njengoba ajonge ukwenza njalo. Ndiya kulakha ibandla lam oko, yanguThixo angaba nenceba, uba kule mihla yokugqibela kwenze kokwenzeka oko kungazange kwenzeka phambili kuba indlu beyindlu yomthandazo apho kukhona umthandazo uthixo ave kwaye ukholo luyenziwa umthandazo uyenziwa ukholo lo uthandaza uthandazayo makalindele oko akucelayo kuyawukwenzeka soloko mele sibulele kuthixo ngoko kuya kunikwa kuye olo lulungelwano lobuthixo kumahebhere chapter 3 njengoba besiphawulile kuqala mahebhere chapter 3 verse 6 ngeyena uKristu uthembeke ngokonyana phezu kwendlu yakhe esiyindlu yakhe ke thina esiyindlu yakhe ke thina ukuba singaba sithe sakubamba ngokuthe nkqi ukungafihlisi kwethu neqhayiya lethemba lethu sada sesa ekupheleni ibandla likathixo indlu kathixo sisisekelo intsika yayo inyaniso kuphela inyaniso nendawo kuyo inyaniso kathixo apha apostile uyivalisa ukuba uthembekile endlini yakhe esiyindlu yakhe ke thina ya ye yanga mthandazo yethu ingaba nentumekelo kuthixo ikhatshwe lukholo inkosi idibene nathi inkosi isikelele ngokutsha ewe ayikokucula kodwa uba ndithazi kodwa siya kuba lapha uthixo azityhila ngokwakhe ngokutsha ukuba ukuze sikwazi ukuba asihlambe ngokushunyayelwa kwelizwi lakhe ukuze acoce asuse konke okungalunganga phambi kwakhe asihlambe yonke imizimba yethu ngaphakathi ahlambe iintliziyo zethu angasihlambi ngaphandle kuphela ahlambe asihlambe phakathi side sizive sisekhaya singathi sibe nokuhlala abe nokuhlala okupheleleyo kuthi sifune ntoni Isaya 66 ihlala phi inkosi kwabo bomoya othobekileyo otyumkileyo oku kuko sikufundileyo umprofeti Isaya chapter 66 itsho inkosi izulu itrone yam umhlaba sisihlalo seenyawo zam iphi indlu enendakhela yona kwaye iphi indawo yokuphumla kwam uba zonke ezo zinto isandla sam sizenzile zonke ezo zinto itsho inkosi ziyawukwenzeka itsho inkosi kodwa kule ndoda ndiyakujonga nakuye ukuba utyumkile unomoya odandathekileyo uyakuva elizwini lam kunyanzelekile kuphela ukuba sizithobe phambi kwenkosi samkele ilizwi lakhe njengenyaniso siphendule kuko hayi ukuza nje endlini kathixo ngeenyawo zethu siphinde sihambe iindlela zethu kodwa siqaphele iintliziyo zethu owo kuthe kwatyhilwa nguye uthixo uba sihambe naye kuzo zonke iindlela zakhe sikhumbule kuba ilizwi lakhe uya kusinceda uya kunika oko akuthembisileyo uya kuzisa intlangulo kwabadinga ukuhlangulwa usindiso kwabasindileyo impiliso kwabaphilileyo. Zintanda, xa siqaphela ukuba sele sinsiwe, sisinsiwe eCalvary, xa iNkosi yalihlawula ityala losindiso lwethu, nokuba uthi ube namava anini osindiso lwakho, noba uthi ube namava anini ngosindiso lwakho, kodwa sithi emnqamlezweni eCalvary, xa uYesu Kristu wasifela, ngoku uxhomeke kuwo wonke umntu uba amkele usindiso, alufune usindiso. Kunjalo nangempiliso, ngubani ophilileyo ngenyaniso? Ngokuqinisekileyo, hayi lo okholwayo iNkosi uba iya kumphilisa ngenye imini, kodwa lo sele ephilile kumele ukuba akholwe umntu uba uphilile, ngokuba sele esiphilisile. Isaya chapter 53, wahlatywa ulwazubetho lwakuye, ngamanxeba akhe saphiliswa. Hayi kuba sizawuphiliswa, kodwa saphiliswa. Isaya selakutshile iminyaka ye-800 phambi kweGolgotha, siyawuthini namhla? Sisindisiwe, sihlanguliwe, sibuyiselwe, sisiphilile. Kuko oko ndifuna ukutsho enkosini namhlanje, ukuba izinto ezithe zanikwa kuthi kumele sithembele enkosini ukuba siqaphele kwezi yure nale mihla, phantsi kovakaliswa kwelizwi lakhe uYesu Kristu, ububomi uvukile, unyukele ezulwini, uyakubuya uphilile, ibandla lakhe konke ufuna uphila ngaphakathi kuko. Siyawuthi sazise ubuqaqawuli bakhe, indlu yakhe iyakuba indlu yomthandazo yanguThixo, angasinika inceba uba sithandaze, kuze nathi njengoba abafundi bamile bathi sifundise ukuthandaza, njengokuba kwakufundisiwe ukuthandaza, babengafuni ukufunda ukushumayela kodwa babefunda ukuthandaza. YanguThixo angasikelela ukuthandaza endlela apha imithandazo yethu, inyukela etronini kaThixo, ize ingeniswe kwintando nangokwelizwi likaThixo, kuze iNkosi ingenza oko ikuthembisileyo. Ukuthembekile uKristu kwindlu yakhe, kwaye loo ndlu yakhe siyiyo, njengoba siyifundile iyinyaniso. Ukuba siyindlu yakhe, sifuna umvumela ukuba acoce, uba kunyanzelekile abeke izinto kwindawo yonke elungileyo. Indlu yakhe siyiyo, uthembekile, uyawukwenza okakuthembisileyo. Kwaye ingaba siyakuqaphela konke oku, ingaba sonke apha sinamava noThixo, yanga ungazisa ukholo lwakho kuko, kuze sithi, Nkosi, andiyokusuka apha ngaphandle uba ndinamava. Mandikutsho njengoYakobi, andiyi kukuvumela uhambe ngaphandle uba undisikelele. Oko sisikhalo esivela entliziyweni, awumelanga ube sisikhalo esivela kwimilebe yethu, kodwa makuvele entliziyweni, kuze kunqanaba loba apho wonke umntu eqaphele ukuba bebengabhaptizwanga bathwine ngomoya oyingcwela bayi kuxhwila nakanye. Emva koko ukukhala okukhulu kuyawuqala, ngaphezu kokuqala ngoba kukhona okunye sinike kwi-oli yakho khona abantu abamkela i-oli yomoya icinge kuba kungenzekani kuba bekumela siqaphele kuba akukho nam akukho nam onokuqhwila ngaphandle oba umoya omnye kathixo wehla phezu koyesu amandla amanye ahleli ngaphakathi kuthi kule mizimba kungenjalo umntu uyawushiyeka apha ngubani ofuna uqhwilo wonke umntu kwenzekani ngoku xa sishiyeka ngaphandle kwegunya linokuzijika liya kuphoxeka ekupheleni mandikutsho oku ukuze kube khona into eshukumisayo nje sibulele enkosini ngazo yonke imfundiso ngazo yonke intsikelelo kodwa kukho oko ndikutshiloyo kum kuba ndishumayela ngendlela yoba abantu abashunyayezwayo babe nenkosi babe nevangeli epheleleyo oko kuthi guqukani nibhaptizwe nonke ngabanye egameni likayesu kristu ukuze nixolwe izono namkele isipho somoya engcwele esi sithembiso sesakho nabantwana bakho nabo bonke inkosi uthixo wethu yakubabisa ukuba usibizile isithembiso sesethu uyakubona uba kungantoni konke oko sifuna uba namava ngezinto hayi ukuzazi nje sifuna uba namava ngazo inkosi sinikile kule mihla ukuba singaba namava naye noko akuthembisileyo besipha uba sicime izibane usaze sayimisa incoko ke siyimise elinye ixesha safuna incoko nothixo koziyoli kungaba kuhle kube njani uba singaya kokudala komdala unyaka siye kumnyaka omtsha sinentsikelelo esivela kuthixo ukuze sonke size sivuye enkosini sisuke apha siye ngomngqaliyeko kwiindlela zethu nabantu ofuna uqhwila kumele aqaphele ukuba igunya elinye lomoya ukuze ngayo umoya le mizimba inokonakala ingenziwe iphile ndikunqwenela sonke ngentliziyo yam yonke ngoba ndifuna sonke uba sibe phaya xa inkosi ibuya xa icilo likathixo livakala izwi lesiphatha zithunywa nenkosi ihlayo uba ifikele emoyeni abafele kukristu bavuka kuqala thina basaseleyo babudlayo ubomi bakuguqula amandla enguqulo akaveli ngaphandle kumele ube ngaphakathi kuthi njengoba sele kutshiwo ukuba akuqali ngaphandle kodwa kumele kuqale entliziyweni zethu iintliziyo zethu ziguqule ube nenceba kuthi usisikelele ngokusuka ekutyebeni kobabalo lwakho ukwakhe indlu yakho sifuna uba yindlu yakho vusa ubeke yonke into ngolungelelwano gcwalisa indlu yakho ngobuqaqawuli bakho uthatha ukuhlala endlini yakho yeyiphi na endlini yakho ndakhela yona hayi kuba siya kuyakha wakha eyakhe indlu indlu yakhe siyiyo ibandla likathixo ephilileyo yena inkosi yezulu umdali welihlabathi lonke umhlanguli wethu angasithwesa kule mihla ngenceba ngothando olukhulu singama sithandazeni mzana uRusi ngicela uthandaze.
Faithful God, we thank you to
the Lord. Othembekileyo sibulela sonke Nkosi ngoba silivile izwi lakho Nkosi yanga nenceba uba iintliziyo zethu zingathobeka ukuze zonke izono zinikwa wena Nkosi. Uyasibona Nkosi asinakuzifihla kuwe Nkosi. Nkosi kuye wonke umhlaba gcwalisa yonke umhlaba usiphi intliziyo Nkosi sicela wena usinike intliziyo ethobekileyo Nkosi usinike umoya ethobekileyo Nkosi ukuba ilizwi lakho litsho Nkosi bonke abantliziyo ezityumkileyo masingathi sele sinako Nkosi sisakudinga ndincede sincede sonke uba nenceba kuthi ngobaba lo Nkosi emva basifeyile izwi lakho Nkosi iza phakathi kwethu uze entliziyweni yethu uze ebomini bethu siguqule Nkosi. Nkosi Thixo othembekileyo sicela kule yure nalonke ixesha sifuna uhamba ngendlela elitshongayo ihlabathi side sithi siyile ndlu Nkosi hayi Nkosi sincede makwahluke Nkosi ukuze sincedeke sicela wena egameni lakho elingcwele amen uzuko kwimvana haleluya kugqityiwe uYesu wam undikhulule.